kwayumvise ijwi ryanjye no gutaka kwanjye aranabara ingoyi z'urupfu zari zantaye hagati n'uburibwe bw'ikuzimu bwari bwangose maze nambaza izina ry'Uwiteka Uwiteka ndakwinginze nsiza ubugingo bwanjye
Mbwira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no gutaka kwanjye aranabara ingoyi z'urupfu zari zantaye hagati Maze nabasizi na Uwiteka N'Uwiteka ndakwinginze byiza ubugingo bwanjye Uwiteka n'umponye mbabazi Niko ku Imana yacu igira ibambe Imana yacu igira ibambe Uwiteka arinda abaswa naramwiyegereje aranyumva umutima wanjye subira mu gitereko Uwiteka yakugiriye neza
Kuko wakijije ubugingo bwanjye urupfu amaso yanjye ukayarinda amarira uko niko nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka mvuga gukomera kowe Mana oya sinzaceceka kuvuga ineza yawe Mwami wanjye nzahora vuga gukomera kwawe Kuko wakijije ubugingo bwanjye urupfu amaso yanjye ukayarinda amarira Uko niko nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka vuga gukomera kowe Mana oya sinzaceceka kuvuga ineza yawe Mwami wanjye nzahora vuga gukomera kwawe
Yeah,
I'm
so
oh,
yeah.
Yeah.
record.